Magley, you are my baby. Magley, you are my baby. Tangu wende Nigeria, sikuoni mama. Tangu wende Nigeria, sikuoni mama.
Chunga bendo mama, nikula ufu Kenya.